bana kamide nkuko mubizi kitariki 7 niho mu Rwanda twibutse genocide yakorewe abatutsi kwibuka byari inshuro ya 20 niyo tariki yibukwa mu rwego rw'igihugu no ku isi hose ariko nkuko mubizi hari iminsi 100 ikomeza kuko buri musozi buri karere gafite itariki kibukiraho genocide yakorewe abatutsi mu rwego rw'akarere aho abaturage b'u Rwanda batuye arusha ariko naho bari bagize umwanya wo kwibuka mu rwego rwa East African Community ku itariki ya 14 z'uku kwezi kwa 4
ni ukuvuga ku cyicaro cy'umuryango
habaye ibiganiro haba n'urugendo rwitabiriwe n'abantu benshi rugenda neza ibyiciro binyuranye by'abatuye arusha urubyiruko abaturage basanzwe abayobozi ni igikorwa cyagenze neza ubwo rero ubunyamabanga nshingwabikorwa bw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba bwasanze ari ngombwa ko muri iyi nama y'abakuru b'ibihugu idasanzwe ya 12 basanze ko mu rwego rw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba natwe dukwiye kugira urwibutso tugafata umwanya wo kwibuka genocide yakorewe abatutsi muri 1994 mu Rwanda
ariko
nkuko mubizi ari mu rwego rwa UN ari mu rwego rwa African Union ari mu rwego rwa High Commission no mu nzego zinyuranye zose z'isi hari abagiye bafata umwanya wo kwibuka
ariko
muri icyo gikorwa nicyo cyabaye niho gufata umwanya wo kwibuka bagashyiraho n'urwibutso tukanarutaha rwo kwibuka iyo genocide yabaye muri 1994
yego muri urwo rwego rwo kumurika no gutaha urwo rwibutso abakuru b'ibihugu muri iyi nama nyine baboneyeho umwanya wo kuvuga ko bazakora ibishoboka byose kugira ngo genocide itabaho nanone muri aka karere k'Afurika y'Uburasirazuba hari ingamba rusange murimo mutekerezaho mu rwego rw'umuryango
urebye nyine iyo ngingo yari yo gutaha urwo rwibutso ariko mu rwego rw'umuryango hari gahunda zikiganirwaho cyane cyane bwo gukumira amakimbirane no kuyakemura no gukumira genocide yazongera kubaho ukundi n'ibindi byaha byose byaba byashobora kwifasira inyoko muntu mu karere muri urwo rwego inama y'abaminisitiri ishinzwe umutekano mu rwego rw'ibihugu 5 bagira inama bahuriramo ibyo byose bakaba bariho babinonosora ndetse hakaba harabayeho n'amasezerano protocol on peace and security ari mu nzira yo gusinywa n'ibihugu uzasinywa n'ibihugu byose akazashyirwa mu bikorwa ariko kandi muri uko gutaha urwibutso suruka gusa abatutsi bishwe muri 1994 twumvikanye ko tugomba kwibuka n'abandi bose bapfuye bazirwangiyo ngengabitekerezo ya genocide banapfuye muri ubwo buryo abo bose nabo turabibuka kandi tukaba bafashe n'umwanzuro wo kugira commitment yo kurwanya n'ibindi byaha byose byibasira inyoko muntu cyangwa byakwibasira inyoko muntu muri aka karere kacu
usibye icyo gikorwa gikomeye abakuru b'ibihugu mwabahaye na raporo ku birebana no gushyiraho Leta Zunze Ubumwe za Afurika y'Uburasirazuba hanyuma babasaba ko mukomeza imirimo mukareba ukuntu itegeko nshinga ryazandikwa muri iyo raporo ingingo zikomeye zirebana n'iryo tegeko nshinga mwatubwira n'izi
iryo tegeko nshinga ntiriraba icyo nakubwira ko nuko mu ngingo ya 5 y'amasezerano agenga umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba niho bateganya izi ingingo zo kwishyira hamwe kw'ibihugu 5 inkingi ya mbere nk'uko mushobora kuba mubizi ni uguhuza amahoro no guhuza imisoro n'amahoro guhuza za gasutamo inkingi ya kabiri ni isoko rusange common market protocol igizwe cyane cyane n'urujya n'uruza rw'ibicuruzwa urujya n'uruza rw'abantu urujya n'uruza rw'abakozi urujya n'uruza rwa serivisi imari n'uburenganzira bwo gutura no gukorera imirimo ibyara inyungu muri ibi bihugu 5 noneho inkingi ya 4 ikaba kuzagira ifaranga rimwe aya masezerano yo kugira ifaranga rimwe East African Monetary Union nkuko mubizi yasinywe mu kwezi kwa 11 umwaka ushize tukaba twarihaye ingengabihe y'imyaka 10 kugira ngo ibisabwa byose bitegurwe mu rwego rwa macroeconomy kugira ngo tube twagira ifaranga rimwe none ibyo byose byangendanye neza tukaba twareba uburyo bwo gushyiraho leta imwe ibyo rero byo gushyiraho leta imwe ihuriweho n'ibi bihugu 5 nibyo mwari mumbajije
yego
uyu munsi rero bakaba bemeje ko ubunyamabanga bw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba bwagerageza gukora ingengabihe, ndavuga icyo bita roadmap y'ibintu bikenewe ku buryo umuntu yatangira gutekereza gukora imbanzirizamushinga y'itegeko nshinga n'ubwoko bw'iyo leta imwe uko byaba biteye. Noneho uwo murimo wahawe ubunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ukazatanga raporo ku buryo yazigwaho ikazanemezwa mu nama y'abakuru b'ibihugu itaha izaba mu mpera z'umwaka nko mu kwa cumi na kumwe.
Muri iyo ngengabihe, ni ukuvuga ingengabihe twavuga ko ari muri iyo myaka icumi igendana no gushyiraho ifaranga rimwe cyangwa bishobora kurenga?
Oya, ntabwo bigomba gutegereza. Ibyo tuzabiganiraho ni ibikorwa. Izo nkingi zose uko nazikubwiye ziracyashyirwa mu bikorwa, ari ugushyira isoko, gushyira mu bikorwa isoko rusange ni gahunda ikomeza mu rwego rwo kwishyira hamwe, ari no guhuza za gasutamo n'imisoro n'amahoro ni gahunda ikomeza, ari no gutegura uburyo bwo kuzagira ifaranga rimwe ni gahunda ikomeza, ariko no gutekereza gushyiraho leta imwe nayo ni gahunda ishobora gutangira gutekerezwaho, tukaba twareba ese ni iyihe miterere yo kuzagira leta imwe, ese ni ibihe bikorwa bikenewe by'ibanze bikenewe kugira ngo habe habaho leta imwe, n'ubwo buryo bwo kuba hatangizwa gukora imbanzirizamushinga y'itegeko nshinga. Ntabwo rero navuga ngo ibyo ngo bizagenda bite, ni ugutegereza iyo raporo n'ibikorwa bizabamo, hakazabaho n'abantu babitwigira kugira ngo baturebe izo nkingi zose uburyo zashyira mu bikorwa mu buryo bufite aho buhuriye. Ubwo umwanzuro tuzawumenya nyine iyo raporo imaze gushyirwa ahagaragara.
Madame Ministre, biragaragara yuko ibyo bikorwa byose mukora byari bifite ibyo kwita nk'umuvuduko, ariko none ubu ngubu bigasa n'ibigaragara yuko uwo muvuduko wagabanutse. Impamvu ni iyihe?
Njye sinavuga ko umuvuduko wagabanutse, ahubwo ibimenyetso biragaragara ko hari ukwivugurura mu kugira ngo twihutishe iyi gahunda yo kwishyira hamwe kw'ibi bihugu by'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Bwana Kamirindi, nk'uko mubizi, abakuru b'ibihugu umukuru w'ibihugu bya Kenya, Uganda n'u Rwanda kuva mu mwaka ushize mu kwa munani batangiye umushinga wo kwihutisha imishinga mu rwego rw'umuhora w'amajyaruguru, Northern Corridor Integration Project. Kuva rero batangira uwo mushinga, biragaragara ko hari ibintu bigaragaza kubwo k'umuvuduko uhari. Nk'ubu ngubu ushobora, Bwana Kamirindi, gufata indangamuntu yawe nk'umunyarwanda ukambuka Uganda, ukambuka Kenya, ukamara y'amezi atatu ugenda ugaruka iwanyu usubirayo bitewe n'icyakujyanye ko kitararangira, nta muntu ugukumira mu nzira. Uwo ni umushinga wagezweho ku bushake bw'abakuru b'ibihugu b'ibyo bihugu bitatu, kandi bavuga bati n'ibindi bihugu bisigaye igihe icyo ari cyo cyose bakumva biteguye bakwisunga abandi muri uwo mushinga. Ubu ngubu abakerarugendo bashobora kuva ku isi hose, yaba Amerika, Uburayi n'ahandi, bakaza muri ibi bihugu bitatu bishyuye viza imwe nk'uko mujya mwumva viza Schengen, bagasura ibyo bihugu icyarimwe mu mezi atatu, kandi bagenda ashobora kuva muri Kenya akajya muri Uganda, akaza mu Rwanda agasubira Uganda, agasubira Kenya, muri ayo mezi atatu yarishyuye riye rimwe, yarishyuriye ahantu hamwe. Ibyo rero ni imishinga ikomeye igaragaza ubushake bw'abakuru b'ibihugu no kuvugurura umuvuduko wo gushyira mu bikorwa iyi gahunda yo kwishyira hamwe. Hari n'indi mishinga inyuranye, gutekereza kuri gari ya moshi ituma tuva mu bwigunge nk'ibi bihugu tudakora ku nyanja, hari ukureba uburyo bwo kuba twabona amavuta binyuze mu mpombo bitatugoye, uburyo bwo kuba twabona amashanyarazi murabizi ko afite akamaro mu rwego rw'ubukungu. Hari imishinga myinshi iri gutekerezwaho, kandi bigaragara ko umuvuduko n'ubushake bw'abakuru b'ibihugu ahubwo biriho bifata intera yuko kwivugurura no kwihutisha iyi gahunda yo kwishyira hamwe biriho bitera imbere kurusha uko byari bimeze mbere. Ikindi nababwira ni uko abaturage bariho bakurikiranira hafi no gukomeza kubamenyesha ibikorwa muri uyu muryango kugira ngo bagire icyizere hiyongere n'ubuhahirane hagati y'aba baturage batuye aka karere, umuryango koko bawibonemo tugende dutera imbere ari uwabo koko, bagendana na gahunda zose ziriho zibatekererezwa.
Madame Ministre, ndabashimiye rwose.
Murakoze cyane bwana Kamirindi.